yerekeye ikintu cya mbere nyine ngaya ni uko mu byagiye bisohoka mu binyamakuru antrotro muri kiriya kinyamakuru nka Rakuruwa no mu kinyamakuru mu Rofigaro bavuga yuko ngo yabaye kadogo apastor dadi FPA. Ibyo rero nibyo mpakana, ntabwo yigeze ajya muri parmire za apastor dadi FPA. Hanyuma noneho cyane cyane ikintu cyari kimpangayikishije ni uko muri biriya binyamakuru bavuga yuko ngo ise wa abayisenga ngo yaba yaraciriwe imanza na gacaca ngo bikamuhamya ibintu bya jenoside. Ibyo rero nibyo nahakanaga. Ikindi ni uko bavuga ngo hari sononkere icyo kintu rwose nicyo ahari cyanatumye kuko hakomezwaga kuvuga byinshi yenda nkavuga nti soso de la konta kuko nabonye bashaka gukomeza kuvuga ngo hari sononkere ngo wakatiwe igihano cya burundu mu Rwanda ngo uba urimo gupirija saa tene mu Rwanda ngo kubera ibintu bya jenoside.
Mugahamya ko nguwo atigeze abaho
aho ngaho ntabwo yigeze abaho kuko nyine ntuza muri iyo komunike nicyo gituma muri komunike nyine mvuga rezonkere paterineri nkavuga amazina yabo nkavuga n'aho bari ubu ngubu. Rezonkere materineri nabo nkavuga baribo kandi nkerekana ko bapfuye. Ubwo nta handi hantu mbona bavana so okre wumva.
Ariko muravuga ko nubwo bwose atabaye kadogo yabaye umupolisi mu ngabo z'u Rwanda.
Ibyo ngibyo ndabivuga nyine mvuga yuko ajya no guhunga jenoside muri ibyo ngibyo ariko ajya guhunga we yavugaga yuko abona amerewe nabi mu kazi ke. Yabonaga sekirite ye itakirasi.
Hashize hafi mwaka iriya katedrali y'i Nante abayisenga agerageje kuyitwika icyo gihe.
Oya si ukugerageza yarayitwitse rwose.
Yarayitwitse. Bikimara kuba nubwo bwose uyu munsi mwihanganisha abakirisitu ba katedrali ya Nante kuki icyo gihe nta kintu mwavuze?
Ekute nuko nakubwiye hari ntuza de la kontari hanyuma rero kandi noneho hari gutwika katedrali no kwica umuntu. Ibyo bintu njyewe ni nk'icyo nakwita yuko amazi nyine yari yarenze inkombe.
Hashize umwaka urenga abayisenga bamwitiranya n'uwatari we bamwandikaho ibitari byo bavuga ko ari kadogo kandi uvuga ko atigeze abawe. Kuki nk'umuryango mutagiye hanze ngo muvuge yuko uwo bavuga atari we muvuge neza abayisenga uwo ari we nyirizina?
Ibyo bintu twari twabihaye ndagije Imana ngo abituvuge kandi yarabivuze kandi ibyo yavuze nyine avuga ibyo twamubwiye
kugira ngo agere kuri biriya bintu. Musanga ari iki cyabimuteye mubona ko urahari ikintu mwabonagamo cyari gutuma ashobora kugeraho atwika kiliziya ndetse akanica umuntu?
Inzira zose yabayemo ntabwo yavuye mu Rwanda ngo agende ajya mu Bufaransa. Hari izindi nzira ndende yanyuzemo mbere yo kugera mu Bufaransa. N'ahagereye mu Bufaransa nta kontakite twavuze kugirana nawe. Aho rero kujya kuvuga ngo twara nk'ubu njyewe ndi hano mu Bubiligi, iyo ajya kuba nka hano mu Bubiligi yenda akaba ari umuntu nashoboraga navuga nari mfitanye kontakite nawe, yenda nashoboraga kuba navuga nti nabonaga afite iyi komporutoma. Kuva yagera mu Bufaransa ntabwo nigeze mbonana nawe, ntabwo kubona navuga ngo uyu muntu ngo ndabona ntuzafite za komporutoma izo spesiyo.
Nk'umubyeyi yakimara gutwika kiliziya ntabwo wumvise ikintu kikujemo ngo ugire uti reka mpamagare mwishywa wanjye mubaze icyabimuteye?
Ntabwo nigeze mvugana nawe.
Nicyo nakubazaga, ntabwo wigeze ubyifuza?
Ntabwo nigeze mvugana nawe.
Nk'umuryango ntabwo mwagiye hamwe ngo mwicare mwibaze muti tumuhane gute tumugaruye mu nzira?
Reka urabona nyine icyo bita umuryango mu Rwanda yarafamiye directe yarafamiye elargie. Umuryango we rero mu Rwanda uko bameze afite n'abavandimwe bandi benshi ariko nta kontakite mfitanye nabo. Umuryango we ndavuga ntuza frere sese nta kontakite mfitanye nabo kuvuga ngo twaganira ku by'abayisenga ngo tube twavangira ibintu bimeze gutya bimeze gutya.
Nk'uhagarariye umuryango urifuza ko abayisenga yazarenganurwa n'ubucamanza bw'Ubufaransa?
Yifuza gusa ntabwo ari byo twifuza ahubwo nibyo twizeye yuko ubucambanza bwaho buzakora akazi kabwo bo bazakurikiza amategeko kuko amategeko ameze nuko babona rokayi imeze n'icyo kintu nyine twizera twagombye no kureka aho abantu aho kugira ngo n'abantu bakomeze bajye muri za spekulasiyo ahubwo bari bakwiye kureka nyine ubucambanza nyine bukazakora bukakomeza bugakurikira iyo kazi.
Joseph Murasampongo ndabashimiye cyane kubwa aka kanya muhaye ijwi rya Amerika.
Nawe ndagushimiye.